moyo, usinipe na bado nafsi kupende. Oh baby, kama umesha choshwa nami na mie, kuliko kunifanya mapenzi nichukie. Show sure.